Esule ya 36. Awe mitoje nyumba za bakitabwe, ezenda y'abaana ba Gireyadi, mutabani wa Makiri, mutabani wa Manase, okunda za batabani ba Yusufu, ne basembea ne boogerera mu maaso ga Musa ne mu maaso ga bakulu emitoje nyumba za bakitabwe ez'abaana ba Isirayiri. Ne boogera nti, Mukama yalagira Mukama wange okugabira abaana ba Isirayiri ensi n'obululu okuba obusika. Era Mukama wange yalagirwa Mukama okugabira obusika bwa Zerofekadi, muganda waffe bawalabe. Era bwe banaafumbirwanga yenna ku baana b'ebika by'abaana ba Isirayiri ebirala, kale obusika bwabwe bunaggibwanga ku busika bwa bakitaffe ne bugattibwa ku busika obw'ekika kye baali baamu. Bwe butyo buliggibwa ku mugabo gw'obusika bwaffe. Awo jubiri ogw'abaana ba Isirayiri bwe gulituuka, kale obusika bwabwe buligattibwa ku busika obw'ekika ekiriba ekyabwe. Bwe butyo obusika bwabwe buliggibwa ku busika obw'ekika kya bakitaffe. Musa n'alagira abaana ba Isirayiri ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali, ng'ayogera nti, ekika kya batabani ba Yusufu boogera bya nsonga. Kino ky'ekigambo Mukama ky'alagira ku bawala ba Zerofekadi, ng'ayogera nti, bafumbirwenga gwe banaasiimanga, kyokka ku nda y'ekika kya kitaabwe kwe banaafumbirwanga. Bwe kityo tewaabengawo obusika bwonna obw'abaana ba Isirayiri obunaakyukanga kuva mu kika okuyingira mu kika kinnaakyo. Kubanga abaana ba Isirayiri baneegattanga buli muntu n'obusika obw'ekika kya bakitaabwe. Na buli muwala anaabanga n'obusika mu kika kyonna eky'abaana ba Isirayiri anaabanga mukazi w'omu ku nda y'ekika kya kitaawe. Abaana ba Isirayiri balyoke balye buli muntu obusika bwa bakitaabwe. Bwe kityo tewaabengawo obusika bwonna obunaakyukanga okuva mu kika okuyingira mu kika ekirala. Kubanga ebika by'abaana ba Isirayiri baneegattanga buli muntu n'obusika bwe ye. Nga Mukama bwe yalagira Musa, bwe batyo alaba Zerofekadi bwe baakola. Kubanga Maala, Tiruza, ne Kogula, ne Mirika, ne Noa bawalaba Zerofekadi ne bafumbirwa batabani b'abaganda ba kitaabwe. Baafumbirwa ku nda za batabani ba Manase mutabani wa Yusufu, obusika bwabwe ne bubeeranga mu kika eky'enda ya kitaabwe. Ebyo bye biragiro n'emisango Mukama bye yalagira abaana ba Isirayiri n'omukono gwa Musa mu nsenyi za Mowaabu ku Yoludaani e Yeriko.